moyoni wako niliza. Oh baby, hata nkigiza naisha kucheka, cheka jinsi moyo ulivoteka. Labda itoke miujiza ama iwe japanga. Jesus, since ever met you, them still look so much you, baby. What a meza, what a tema. What a beza, what a sema. Ojua, likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama. Baby, hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know. Konshazi pima hizi sifa hape wagwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful, baby. Wendo menitoa kwa mabonde na milima. Acha nikupe sifa zako ingali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. What a meza, what a tema. What a beza, what a sema. Ojua, likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama. Baby, hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know.
Zika Mix.